bannanyi ni masomero yonna gye bali basabiddwa okutendeka abaana emirimu gy'omutwe okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi soose abaana abo okubeera mu bulamu obulungi mu biseera eby'omu maaso. Bino byogeddwa Tushime Gerard amyuka omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano bw'abadde awayaamu ne bannamuwulire. Onagamba nti omulembe kati gukyuse tegukyali gwa bitabo byokka.
Olaba nti babayigiriza si bya bitabo byokka naye n'ebintu ebya hands on gamba skills.
Ontakomye okwo n'akalaatira abazadde nabo okuba abasaale mu kuyambako abayizi baabwe okuyiga emirimu gy'omu mutwe.
Amasomero agasinga gagaddewo tugenze mu long holiday eya December mpaka omwaka ogujja mu Februari ng'etandika. Kyenkutiriza abazadde okulaba nti abaana temubalagajalira okubaleka waka, mugezeeko mubaengaginge mu bintu ebisobola obakulaakulanya obwonko, si kubeerera ku TV waka ku masimu, ebintu ebyo byonoonya abaana. Ate n'ekirala, abazadde bafeeyo nnyo okulaba nti baweereza abaana obudde okubasomesa ebintu by'ennono, kale ebintu ebiri kalico abaana gye balina okumanya, n'emirimu egya waka sinziira ku myaka omwana alina. Omwana bwebanga asobola kufumba emmere, muyigirize nti bw'oba ofumba okola bw'oti, oba okweyoleza engoye, oba okwera mu luggya, mirimu gy'awaka. Naye olusi ogenda eyo n'otambula n'olanga omwana talina.